NigerDJMixtapes.com. NigerDJMix.com.
kesho na kila kitu jomu waga nafanya. Naze matwezi ishi na usani. Daily kwa prove wrong tunaongeza vitambi. Utasimamishaje kifari kwa full speed mbele. Itapita na kila kitu fungua pasia wewe. Bolo ujue mchezo joku icheza kwa uwanja. Wacha watangulie wende joko kwanza. Wande na moto kisho atue jasho brother. Kijelimo jonaza kwa karibia. Ona sasa vile unapita ukiwa smilea. Finish line hiko karibu cho imekaribia. Moi na dunda taratibu inakimbia. Iyo ndoto yako na ndoto yangu minaishi. Kwa hivyo imba karibia celebrate na meme. Bash.
Kona penzi kanda kwenye rabala.
So sione vile mziki jo inanguka. Mabinti wa fiti jo vile wanajirusha. Subsystem smaller migrajole leo kampo. Liku wanajua katoe siku moja katakigapo. Brother medungwa promotion jamo ya vungu. Promotion jamu ya vungu. Brother medungwa promotion moja anguvu. Loni leo li apply kitambo na sike imejipa. Yonda impre kwa kitaka umeishika. So sione vile Mombasa road inapurarukia. Barabara imeongeza lane 4 unafisifiki magia. Najua ingiweni mshachoka na maneno ya siasa. Aja moga tuzungusha nkatu na chiza salsa. Aina mambo siku yao jo itafika. Lakini in the meantime celebrate kabisa. Kuwa Mwafrika, kuwa Mwafrika.
Kuna katika dana umengara bala.
First of all, dopeness is what I like the most. Dopeness. People who want to make things as dope as possible.
Bush. Bush. Two by two kama akianoma. Ones and twos like a mix na soda. Team siko juu kaki wet na buwa. My design sometime me hukai ne domba. Team niki drop niki nyambi. Pesa na lavish, yang luku dati. Mapenzi ya dati, pande zote kachapati. Nika ex-commandazi. Mini damda, haribu hesabati. Mini damda, na sponsor hizi party. Mini damda, na wakatisha maji. Moka, na katuna mali. Na afford kama gari, chibisha wolenje. Wendy coach, nikicheza kadenge. Bogi huwa nitwe tulole. Bogi wapi laita ni token.
Big boys and big girls too. We out here doing what grown-ups. Let loose and bust some moves. Came one by one, leap
2 by 2.
2 by 2. Ooh, 2 by 2. 2 by 2. Ooh, 2 by 2.
Comrade power, tibintia lala. Kime Ivana, basika enda sana. Wanyonyi hapa na wale wakulamba. Hii ichunishe
mtumbekse mbekse.
Jaba mtumbekse mbekse. Tufukuze njembe njema unenge. Panda na siwembe. Andoke ya swara angukia mbebe. Apige unyende mwache na matege.
Pandemonium, soko moko. Stingo za kipai koko za bongo. Mastimzi kofombo tokichemsha bongo. Dili biki nani usilete ndongo. Vibes kwenye flight niki nice malo. Chafua 5-star ghetto towa loko. Chapebe nice nice Canada imbo koko. Kadunga kaluma kasuguwe mkoko.
Big boys and big girls too. We out here doing what grown-ups do. Let loose and bust some moves. Came one by one, leap 2 by 2.
2 by 2. Mm. 2 by 2. 2 by 2.
Freddy, Freddy, here comes all of us.
Piki, piki, donkey, switch as a loki. Loya to kali unala.
Mini bash. 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 Kume Bash. 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 Bash.
Bash. Bash. Bash. Bash. Bash. Bash. Bash. Bash. Bash. Bash. Bash. Bash. Bash. Bash. Bash. Bash. Bash. Bash. Bash. Bash. Bash. Bash. Bash. Bash. Bash. Bash. Bash. Bash. Bash.
boys and big
ticket to one.
We out here doing what grown-ups do.
I see you.
Let loose and bust a move.
Freddy.
In one bow.
2x2.
2x2. 2x2. 2x2. 2x2. 2x2. 2x2. 2x2. 2x2.
The next girl come to us.
2x2.
For me, first of all, dopeness is what I like the most. Dopeness. People who want to make things as dope as possible.
We're the Bashman crew. Every day, you know we're fire. You don't have to fight with us, but you know you're missing. This is why I'm moving to Dubai. Oh, I can pay a hongo for that.
Kill a wee and a die, corruption is blind. Ata makara wakini bad one and he hand. Napatana now, siku kitoka job kwanjia ka. Sina miya miya, awezi nuhumia.
Wanza kitanae putoa kipande.
Maze Joe, skinny Lisa, wafande.
Okay, zaza itabidi umelala nae.
Hey, pana, najua right zangu, yo siku bali.
Una right, mina una unaro.
Najua right zetu.
Baka reverse ndani yao.
Kweka ima wako mariamu, ina nyongelesho.
Ambia mafala tutoi.
See, when mefikisha 18 to juzi. Na kwata ID tafa, shune lock no kuzi. Ina go down.
Yeah, but slow down. Elevi ya nunganza kuongea ganje.
Sitobi kitu kidogo.
Unasema nini?
Sitobi kitu kidogo.
Utalala nani?
Sitobi kitu kidogo.
Mia menezo.
Sajo, nimechoka na kutoa mungu. Sitobi kitu kidogo.
Unasema nini?
Sitobi kitu kidogo.
Utalala nani?
Sitobi kitu kidogo.
Mia menezo.
Sajo, nimechoka na kutoa mungu. Zana watuka 15 kwa hiyo pick up. Kile estuwa wakosi watu waku pick up. Kia huna ganji.
Beba yeye yeah.
Kini kani madhiri
yeah. Beba yeye yeah.
Mwote wanabonga juu ya thugi anaito onyi. Nasia huko dani endo fast body. Wanuliza karao
hanga baati nyamau onyi ilo.
Nika kila mtu hapo anatupa mbao. Wanachilio wakibrai karao na mathao. Kebaki solo sanelekea.
Wajakayo wajakayo ala niaje.
Shula haraka.
Ala niandikia sina ID kwa kitabu ya mubi. Kisha nongeze ya drunk and so dali. Anakuwa ya mekosa lakini ya tiana.
Wajakayo tuned in.
Sitobi kitu kidogo.
Unasema nini?
Sitobi kitu kidogo.
Utalala nani?
Sitobi kitu kidogo.
Mia menezo.
Sajo nimechoka na kutoa mungu.
Sitobi kitu kidogo.
Unasema nini?
Sitobi kitu kidogo.
Utalala nani?
Sitobi kitu kidogo.
Mia menezo.
Sajo
Leo, Ginge versus Ginge Tone. I'm a famous Ginge
Tone.
That one, let me know.
My tippy, wana anza kutipita, kutipita. Wana anza kutipita, kutipita. Woja anza kutipita, kutipi, kutipi. Unapiga choma tipita.
Tipita.
Usitoke kwa flow, kwa flow.
Tipita.
Baki na usigo,
usigo.
Tipita. Mnatia ma yoyo,
yoyo.
Tipita. Yoyo na dansi wapia na shosho.
Matipita.
Na tipita.
Leo ni matipita.
Na.
Pigeza matipita.
Ololololo.
Matipi, tipi.
Na
usitoke kwa flow, kwa flow. Baki na usigo,
usigo.
Mnatia ma yoyo,
yoyo.
Yoyo na dansi wapia na shosho.
Matipita.
Na tipita.
Leo ni matipita.
Figures on my tippy top.
Oh, no, 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 no.
My tippy top.
Na 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 tippy.
They only my tippy top.
Na 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 na.
Figures on my tippy top.
Hey, 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 hey.
My tippy.
Duro.
Say.
I'm not recording.
Take it down.
I told you guys, a live show is a live show.
Take it down.
Sema. Jomana live. Because you can watch later. Nick, tune sana.
I'm evil.
Pull up ni pesa, wato neke namba angu wapo. Pull up ni pesa.
Mommy, daddy, I'm with my honey. Taking some honey, watching bug bunny. Mimi ni ko hapi, my best em ko hapi.
Ko hapa.
My best em ko hapi.
Ko hapa.
Wika, shika, fika. Ukishindwa, zika, bika. Ingisha. Take it down, take it down.
Hear you, Mkipe Ganduru. Fire emoji if you're loving the show. Fire emoji one time. Hashtag chill spot with DJ Bash.
Kukumanga we ni kukutaga Amba lulu mina penda
Amba hater
Dole Serio lolo tayo
know which one
Mune kuska masaba mura Dole Ato bajika sita na ma Dole Makata shanka tiso akoja Dole Mokodi na wena
Big up Magic Senga Ana juzi mko mna enjoy Magic Nekla lopaya vibes
Dole Mokodi na
Kuchini
Kaina washa na chapa micha ras Kauna daro kunyuma anza mwanzo Kauna osha vyombo za mitambo Juu ya kutu na teka mto yo
Sema nini?
E O U Kenipoko
Yo namba mpesa do something.
Kuna run moja minika jendugu. Hapa kuna tunahaga ni kulie kinugu. Mapunyeto ni fodhalu chijikune ndugu. Kaiwezi pia unazana jisi makuku.
Yeah, do nenda ko bash me inclusive ko bash, just send it. Si menionesha mna jelly genge. Pia mina jelly, jelly yako njeli yangu. Let's go.
On the beat.
Set is an ukorina kiwajaba. Kukumanga weni kukutaga. Amba lulu mina pina.
That's what important to you.
Uku ere.
Tuende sana.
Lamba.
Kama saba mura Dole Hato pajuka sita na ma Dole Makata shankati swako jale Mugodu na wena za kishada
Jali ganji yako Basha jali ganji yake Kidole
Kidole Mugodu na wena za kishada
Kaina washa na chapa micha ras Kauna daro kunyuma anza mwans Kauna osha vyombo za mitambu Juu ya kutu na teka mto yu akambu
Sema Nyima fans, niki nyima magig junaongea mbaya. You better come through hapa YouTube.
Kendugu, hapa kuna tunahaga ni kulie kindugu. Mapunyeto ni fodhalu chijikune ndugu. Kaiwezi pia unazana jisi makuku.
Kama turudi kite, beba, beba, beba.
Duf, duf, neza za mandani otero.
I think I've saved enough to buy a matatu, right? Neza kwa konkodi.
Shuk, shuk, adi izo nyaru makero. Tani uwa. Dizen mkorina kiwajaba
Kidole
Kukumanga weni kukutaga
Kidole
Amba lulu mina penda paka
Kidole
Uku area lolo tailamba
Nine kuskama saba mura Kidole Hatu vajuka sita na ma
Mkorino
Makata shankati swako ja
Auza
Mkori na wenuza kishada
Basha na uza nini?
Kidole Mkori na wenuza kishada Niko hae na sizime yongwae Hapa kwa ndaye kuna nuka
One time
Ikusi ya keneza wa shatire ngaye Ni chafu ni mtaro ya ni tapping side Nasikia harufu Harufu ya kishada Sasa ni 420 Tukawa
Painting ya mesema shish
Kaka leta nari Nilipue jaba Nazikishika sana Natema kawada Kitinge kike kitinge titike ka
Bash
Kitinge titike kitinge kike kitinge titike ka
Bash
Kitinge titike
Kedize nukori na kiwajaba
Kidole
Kukumanga weni kukutaga
Kidole
Amba lulu mina penda
Genge vs genge ton
Uku ere lolo tailamba
Nine kuskama saba mura Kidole Ato majuka sita na ma
Breakthrough mesema nini
Shankati sabo jale Mokori na weno
Atuku mnafaya nini What you are getting is stand up, the zone is for you.
California vitu mzuri tunaendelea mbele. Hakuna cha uzuni hapa furani tele. Wana wamesahau muziki yangu bado ni genge. Wana wanatudharau tafadhali.
Let's fight to check.
Tutadangana jamani nirudi studio leo na nasikia poa. Na najua mnapenda kusikia sauti yangu kwa hivyo ngoma poa tu ndio tazidi kutoa. Unatulia nini bana mkatuzi toke.
Amka.
Unapanguza nini bana wacha jashi mwagike kote. Kuna ukame, tunajituliza na maji baridi Klemo roundi ya menye mbano kute na ngoma
Mbili mbili Moral, wanataka tucheze, moral, tuzidi
Na moral, moral, wachi wabambe Na mjibandishe juka bendera na mwimbe ngoma ka national anthem
Heza WhatsApp group na discuss, I'm choki
Nataka tu, heshima yako Nataka tu, funaha yako Jujue mahali bidi yangu
Cheza na bidi yako bro
NigerDJMix.com
BD only Otherwise you're gonna smell of My kisses
Nacho watu wengi sana wakule Round in ya cheni pia mi
Ni none
Safari yangu ngepeleka mbio Lakini mamu wakuenda Pole pole Usufikre ni metoka Nikona nguvu kazi lengo mbenyona Mchani Stachoka kutafuta majani Stachoka kuendelea na safari Wacha mguzangu zitembe Wasani watu wa nguvu wa pepe Kimaisha na kila kitu anafana Ni bidino utafuka kwa luna ataka Ata nkigonga so bado mziki zangu Stacha ku
Sambaza
Nimeamka chali yangu na sioni
This time atulali
Chalala Weka matches kando tunenda kazi Weka stress kando mambu kwe safe Moral moral watu wa ngare Moral moral watu wa tame Na mjipandishe juka bendera Na mwimbe nguma ka national anthem Nataka tu heshima yako Nataka tu funaha yako
wa gang in the school.
Kodi wa moranga ni mekam na mandong. Kusite geni na suki zime toko ngong. Kina wako.
Mtaniwa by the.
Sadam.
Mtaniwa. But I'm still here, let's go.
Adam.
Before I die. Bigwa.
Bigwa. Bigwa mboko ni narungu na ni tam.
Bash nyamaza, what you're saying will cost you a lot. If there's anything that I will die and go with, I can care about that. You're gonna leave all these things here in this world. You can leave 100. Nantishira material things, mimi. Mazem taniwa, let's go. Basha utapewa gig, sawa. Basha utalose job, ni sawa. We're gonna leave everything on earth. Just remember that. Pigwa. Kwanza kiboko ya God ni mbaya. Don't joke with God, guys.
Kimboto, harami moto zikishika teka ngoko. Gizani ni kunguri kumeja mapoko. Itabili ndio ni jenge kikoko.
Sawa ndano, what's up songe, music only.
Namurambi namurambish kwa kikombe. Yungisani jile nuno na sikonde.
Wache basha nyamaze.
Itishe zote.
Our young brothers go the same because they were never told.
Pigwamboko,
pigwamboko, pigwamboko. Let me share, my young brothers can avoid all this nonsense.
Pigwamboko.
Guys, protect yourself every day. Whether in love or not, learn from my experiences, not from your mistake.
You don't know so that you make me merry.
Last year ningeongea ningekuwa shida. This year niko poa, me is not problem.
Girl, you don't know so that you
I don't want my younger brothers to make the same mistake because nobody said it. Kila mtu na amenyamaza usiongee.
Migoso, unani. Girl, you don't know so that you make
me taongea.
I don't sit.
I'm willing to pay the cost.
Girl.
For my young brothers to miss this nonsense.
Girl, you don't.
Lesson number one, protect yourself.
I don't sweeter than cherry. All right, girl.
Lemon numbers two. Number two, put yourself first every day.
Girl, you don't know so that you make me.
No matter how nice you are.
I don't sweeter than cherry.
Put yourself first.
King George's now.
Let's go.
Go, so. Who done it, John? You want Nicky to fotter for long. Who done it, John? Those are the fairest of them all. Who done it, John? Nicky could check you on it, turn on. Who done it, John? That's when I sing your kind of song. Who done it, John? You want Nicky to fotter for long. Who done it, John? Those are the fairest of them all. Who done it, John? Nicky could check you on it, turn on. Who done it, John? That's when I sing your kind of song. Okay, Peter, me who chungulia, kwa dirisha. Now watch a kaziango, Juna ni changa nisha. My boys, it was on as it gonga nisha. Hatama dem wengi now.
Team Gang.
Usiku kwa mlango wako, mina bisha. Fungua nimefukuza na madogi, harakisha. Na kuinvite kuja tuende picnic, kule fisha. Man's camp alafu wa mita kurudisha. Umekubali basi utani hapo nja church baada ya misa. Usijali utakuwa tumerudi, bae saa tisa. Ma beste skizeni le.
Wala umetengeneza besta the wrong way. Mnafikiria una laga, they don't sleep, let me tell you.
Una ni jam, umekuwa niki kufuata for long. Una ni jam, those are the fairest of them all. Una ni jam, niki kucheck you na ni turn on. Una ni jam, that's when I sing your kind of song. Una ni jam, umekuwa niki kufuata for long. Unani cha, those are the fairest of them all. Unani cha,
party Monday, Tuesday, ni tattoo Monday,
Wednesday,
see Charlie,
Thursday,
Nangoja, Friday, oh la la la,
Friday Nakuru,
ah. Oh la la la,
Egon last one time,
oh la la la,
Saturday on Ivasha,
oh la,
everything la. In the mix,
ah. Tukorido sahi ya dimangwari, kina kemboi wamefika na walales. Kuna gravity kwa mungo ni mabale. Najisikia kuna kakitu kwa wallet. Mtani litoka hadi kiwa manches. Siku pitia kibandaski kwa madhe. Saika tumbo kameja kuna gases. Juu ya kunyonya jugs ipendangi glasses.
Nathani, sato ndakwa na ganji ni nani. Atataka makali tayari. Uda saini kwa machi.
Wanani itabash na mini big boy.
Kwa kazi mini big boys, yes.
Missy role model ni avoid.
Missy role model ni avoid. Na mbona buda ni kileo.
Lakini ukweli ndakupatia every day.
Ati Monday ni kazi.
Kata Tuesday.
Tuesday ni kato Monday.
Wednesday pia.
Wednesday sija.
Thursday and Friday.
Thursday nangoja Friday. Friday. Oh la 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 la. Oh la 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 la.
Chio mio.
Oh la 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 la.
I love this guy.
Oh la la la.
Let's go.
Oh la la la. Chio mio.
Bala.
I'm a artist, Kadhan, I'm a painting, Magala wana sani, shesha, meditating, natambla ya kimratish kuba, kurumisha ngoko kama generator, kundo kwa kosa kwa najileta leta, bona funga long shoka mikela teta, elevator, kijana kadogo kako ina diseta, waita leta.
Juni weekend leo tunambleki, atuzi kosa form buda kuna plan B, tupitie peti tunyonye rori, leo pilo si manyoya kuna pungi, ni personality kadhe si matembe, jumangoko wana die tu wakiembe. Lesi kunyu fakse ina uzembe. Niko farmers just yeah. Na sichagui jembe.
Ati Monday ni kazi.
Yo kazi.
Tuesday ni kato Monday.
Wednesday
si jale. Thursday nangoja Friday. Friday. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Oh la 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 la.
Oh gang.
So since I put that M-Pesa number out of 126 people, Freddy Kogot is the only one who sent. Big up, bro. Freddy Yodo Metuma. Joki Memia, please hook up Freddy Ogoti with a hoodie. Na kulipia hoodie. Taongeza juni kulipia hoodie. I appreciate you, bro. Kevoa kwa wapi mwenye likuwa na onge mbaya. Ajatuma tabobu. See why I don't mind you. I don't mind you. Because on side in anyway, coach to show. I know my day ones, I know my real ones.
Yeah, ha, no, nene. No, bongo,
gang,
gang,
but she's gonna cost you a lot. What, and you don't send anything?
Juma, nature.
You guys are funny. Let's go. Pesa Freddy endi kwangu namba ya Yahudi
Veve tonjaji ilikana mbogo Gengi tasaundaji ishashikana na bongo Jumanecha nishikana na nunilio mkorogo Itachanganya kilizeni kwa kichwa zilalipuka na kisogo Jumeka muska na itaraga ridim Jumanecha na mimi tuwa itahaga ridim Kwa kla
Na msitume zai Msitume
Siwe mwendra Kumanisha neza mpanisha Kabig panisha
Mwenya mdanu
Mcheze kama gita na nilazima nimeze Viagra, kajua kani mkono zangu za niwasha sana Na shindo na shika manzu inchi gani hapa sasa Nairobi au Dar es Salaam wote tu hapa spasa Lolo lo, bintu wa bongo wa beba mabishongi Lazima nda za mandani
Kamu jatuma pesa usinembe ni nyamaze
Juma alisema
Kuna nembe zuhu
Umasana, chichungi drogo
Go
Samuzana, funja na mwenza Anayaweza jakucheza Majibuzuka na kupiga Choke ya mbani
Freddy, anything you want, let me know
Kazuni joka kofero Kisham sham kinyam kitam kam Shuka na
mageo siyazi menda taka pen.
Ngoma zikuwaje?
Dem nika fupi kana penda magen.
Let me know.
Ngoma nikaluliza makurutu kanga. Nimebakisha ngwe kelele nandere.
Makurutu ngoma zikuwaje?
Kelele nandere.
Say
shamra shamra kelele nandere.
Somebody say poo.
Kadem kazuri joka kofero kisham sham kinyam kitam tam shuka na ngeo sezi menda taka pedo dem nikafupi kana penda magendo ngoma nikaliuliza makurutu kanga nimebakisha ngwe kelele
shout to Pablo Nzengo California locked in ametuma kiti wagwan bro
kisham sham kinyam kitam sham rasham kisham sham kelele nanderem kisham sham kinyam kitam sham rasham kisham sham kelele nanderem
shereni meja tumekujadi na tam. Tulibeba meja yule alifanya bablas. Buzi ndo rende tunarogadi wakamba. Ole kitanda ole, ole kandanda. Tingisha kichwa na kisha kama gedandruff. Kingfisher na picha ashanza piga lap. Snap, snap, sana deku jiponyo. Ya, ya, ki
Akademi
Akademi kazuri joka kovero. Kisham sham kinyam kitam tam. Shuka na ngeo sezi menda taka pedo. Demi kafu.
Ngoma ni kali tonight.
Ngoma ni kali uliza makurutu kanga. Nimebakisha ngu
Ginge versus Ginge tomo.
Shamra shamra kelele na
ndirema.
Shamra shamra kelele na
kisham sham.
Kisham sham kinyam kitam sham. Rasham kisham sham kelele na ndirema. Kisham sham kinyam kitam sham. Rasham kisham sham kelele na ndirema.
Wese sabuni ya roi inafanya nini kwa mbash. Na wekia minyo na kata maji kino. Mapenzi mwanga dingonyo kirudi kwa shimo. Luku ni fly dingonyo inapiga simbo stivona. Mwa sijali sijali kwa unachali. Neza pita na wewe bila tatafadhali. Deli ni kwa majani mbuzi yu kwa anga. Ni munyonga taitu za maki hapa sidani.
Hakika dem kazuri joka kovero. Kisham sham kinyam kitam tam. Shuka na ngeo sezi menda taka pedo. Dem nikafupi kana penda magendo. Ngoma nikaluliza makurutu kanga. Nimebakisha ngwe kelele nanderemo. Shamra shamra kelele nanderemo. Shamra shamra kelele nanderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele nanderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele nanderemo.
Ni aje msupa.
Ni aje.
Niko na talent. Neza fungwa bra na mkono moja. Unataka kuona?
Siwezi mwai.
Okay. Keti chini, geuka hivi. Wacha nchezeka mimi na ulimi. Usitowenda kuchapa na yomini. Chali yako kwa simu, kelele. Chali yako ni stress, ye ni msenge. Mbike block, tupike sherehe. Usilie mami, sikiza magenge. Ndakutoa stress na nikupunguzie nyeke.
Akademi kazuri joka kovero. Kisham sham, kinyam, kitam tam. Shuka na ngeo, sezi menda taka pedo. Demi kafupi, kana penda magenda.
Ngoma.
Ngoma nikali uliza makurutu kanga. Nimebakisha ngwe kelele nanderemo. Shamra shamra kelele nanderemo. Shamra shamra kelele nanderemo.
The chill spot, we do this every Sunday, but today we had to come on to address a few things. We're done with that. Simon Chege amesema bash mitakoza my official names. Simon Koikai Kehara cheza ngoma wacha mambo nyingi sasa. Simon, what's your M-Pesa name? Kama hujanitumia nyamaza. The only people allowed to tell me something, because they paid for that. It's Joseph Minor. Big up to you. Ricky Karaoke, big up to you. Pablo Nzengo, Wagwan. Geoffrey Munanga, appreciate you. Freddy Kogoti, appreciate you too. There's a number there to send tips. If you don't send tips, nyamaza to enjoy show. You are here for free. Wala wamelipa. Whatever you comment, I will do. Au wengine wana behave kama watu wa birthday kwa club. I don't hurt myself when I'm speaking the truth. Let me just put that on. Sinajolea to birthday usumbua DJ. Cheza ingoma sai, it's my birthday, I want to cut my cake. I need to cut my cake right now. Play it, stop whatever you're doing. Play my song. Sasa mwenye amenilipa ni kuja club. Niachane na yeye ni deal mwenye birthday. Wewe, if you want me to play birthday songs, invite me to your house, pay me to DJ, give me all the songs you want me to play, I'll play them from the beginning to the end. Lakini sio umenilipa, umenipata kwa club. Bash, play my song right now. It's my birthday. Kwanza cheza ya Harmonize. Hizo zingine haziwezi. Jump. Wala unanitafuta, mtanitafuta sana. Amni party. No nini, let's go.
Manzi sijapata manzi miaka katano. Nikiona manzi tu hivi naona sura yako. Ule nipata nilikuwa nanuka jasho mbaya. Ikabidi
big up join Dano, I've seen your M-Pesa one time.
Somebody say poo.
Tanjeri, thank you as well.
Manzezi japata manzi miaka katano. Nikiona manzi tu hivi naona sura yako. Ule nipata nilikuwa nanuka jasho mbaya. Ikabidi nimemhepa tu lakini sio ubaya. Nikaangukia fulani hapo ana bonge la bua. Vile mumbo atali yangu huyo manzi anashtua. Nikakaa chini na sanjo ile kitu niliamua. Na kwa maana wewe jomba kile sekunda kufa. Na round disc kupeleki mavios katikula. Ati zima nduma na mamtura. Grand Regis ndio tutakuwa tunakula.
I say we're gonna love the next one properly. The next one tutapata. Tunamtitika queen.
Roho yangu ukanivunja. Niliacha maisha yangu ukanitupa. Nikawapata kwangu juu ya kitanda yangu, juu ya bed covers.
Na nani?
Na ule rafiki wangu. Ebu ni cheki.
Sema.
Ebu ni cheki cheki. Mimi unipati.
The guy sending from Equity, I need your name please.
Ebu.
Equity doesn't give me your name.
Ebony, checky, checky.
Thank you for sending. I appreciate you. I swear, this is... Kini ya Bashman crew.
Siku tu niliingia tu hivi kwa nyumba. Nikaenda straight kwa kitchen John kanza kula. Baada ya kula kwa bed mimi onikaruka. Chafua bed sheets tunazirusha rusha. Chafua naipa ndengina na nyuma uma. Sami ngezuaje best yako ndo alikuwa ndani ya bed na uliko umenda kukatika kani. Wesi unajua vile na kulike tu Daniela. Na nkionoo best yako minda mwambia kuenda. Sabu dunia nzima kuna manzi na pe.
Samuel, let's have cash up.
To angu tu
Wangeshi, please share my cash up on that. I know you're here.
Yeah.
Ebu ni cheki.
Say. Kasha pyangu ni Bash Bawa. Dollar sign upo mbele. Let me type it.
Banana, nina ayo bas tuna. Hapo nyuma nasibika mnafana na mana kila day bano.
Bacha ni focus.
Katangaze basi baby si upanda na. Banda si upanda na. Katangaze basi baby si upanda.
By the way, bae imepanda tu for new customers. My, the ones, bae ni the same.
Madibala nazi nyamanika mikondonyo. Nikidiki nimepaka neta chombo mboto. Nikidiki tikin hapo tika doko. Ziki bundi ziki nina zipeloka soko. Mbeta po macha bomba ketu etoto. Pigo kimeja mangoto. Na yote yopa na lop.
Ambiyo la Joshon wagwa.
Banana,
Nina ayo bas puna 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 puna. Hapo nyuma nasibika mnafanya na. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upanda na. Panda, panda si upanda na. Katangaze basi baby si upanda na. Panda, panda si upanda.
Katangaze
Panda na. Kani mlena inabidia weke lawa ma. Toka teke jeki mbanga basi ulala. Toto yako ye kifiti na ikulala. Underwater na kwambia shaitangaza. Na kwambia shaitangaza. Nina nareka mna tute washa na. Pale zabe macho zangu zimenyana na. Iku ready imi nani.
Panda na. Nina ayo basi puna 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 puna. Hapo nyuma nasibika mna panda na. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upanda na. Panda, panda si upanda na. Katangaze basi baby si upanda na. Panda, panda si upanda na.
Pate meti yako lead bila kupata wafist. Mwanda kenza sori za matapa tapa nani ya boo. Tonda kumdalia tamdalia mbaka kesha. Tinguna nadaisha mbako bigi kamepewa. Tonda nadalia ndai ura ura don don. Tonda na changi yangu uya uya don don. La
place
yangu uya uya don don.
Place kama kuzima
inayo.
I can play for free.
Puna puna puna. Hapo nyuma nasibika mnafa.
Wala wako na Twitter before.
Kila day
your price is different.
Angaza katangaze basi baby si upanda na. Panda, panda si upanda na. Katangaze basi baby si upanda na.
18 neza chiza sari
si upanda na.
One time
panda na. Inayo basi puna 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 puna. Hapo nyuma nasibika mnafanda na. Mana kila day
Pavilion Kitengela I can play for free.
Katangaze basi baby si upanda na. Panda, panda si upanda na. Katangaze basi baby si upanda na. Panda, panda si upanda na.
These places got to lenga before. I don't mind working with you. But your price is not the same as my day ones. Public service announcement. Mix na delete after this. Si mind nikionge over it. Cartel Zenu. I don't mind by the Jibambini.
Wakali sio kutoka kwa tenzi yako ni jamu. Mapenzi yangu ti ndio maana au jamu. Nishasikize ngoma mkambu. Mwoni vile mfanye mshudu. Na pigia mdomo mpaka na kwa bubu. Bisi acha kulinga sababu kwa fuku. Kilia matapeleka spidi kwa mungu. Unajifanya mtuaji. Na kichwa chako kimejaa maji. Ajisikize zikula mboga na ugali. Kwanza vile uroga ni fani. Simba sikuzi na siku kuna maji. Alafu niambia kila mtu mtaani. Atizi karibia sababu kuna gani. Ukiama wewe na jote watu mtaani. Ukienda majuu na jote watu mtaani. Lakini kabla jene tachoma na jua kali. Unasikia juu tachoma na jua kali. Jua kali, jua kali.
Jua kali. Ala nataka Simple Boy. Simple Boy tu. Jua kali.
Unataka
kulia sasa. Nakana lia bro.
You're
the one on my space. Na mimi nataka kulia. Pitani aje.
Zakali na kutuangua. Nipeleke puli puli tutapasulisha. Titi tembi uchizi kwa nujujua nikali.
This is the freshman party.
Ile pesa nimetumiwa so far. I don't need to work this weekend. Pita umesikia. Sayo kulia yako na hizo makatel zako. Ende ni mbali. I can do this live for these six people. They've sent enough. Jifunze kujitegemea bro. In life ni mbaya, Nairobi ni kuzia. Sivyo, let's go.
Wakenda moko haje presidarida, vichuma madongingo presidarida, nataka kienyeji hako presidarida. Habi
alafu nasema ni kiburi
presidarida.
NigerDJMix.com. Download exclusive DJ Mix on NigerDJMix.com.